Skia. Everybody be a Latina, come take a position. Make sure you don't fear that. Drop, drop, broke your back, miss a one. Kanyanga, dance ya waku, dance ya kudonjo, dance ya maju. Drop down, kanyanga, clacks is my shoes. Dance ya madondi, yo dance ya magoos. Kanyanga, dance ya waku, dance ya kudonjo, dance ya maju. Drop down, kanyanga, clacks is my shoes. Dance ya madondi, yo dance ya magoos. Nise badata ni wola dem, kanyanga to show your best. Tuku 254, si upigyanga ma odi dance. Sit ni ma hoodie friend, song ni za skilly bank. Dance me on doko bass, caps kuzingusha left. Kanyanga, drop it, kanyanga kudunjo kudunda. Nanganya ni manyanga, ngonga di don, tuko njinga di mchanga. Dance kufind, inachezo adi na manga. Check his zip, cheza chini, piga skip. Piga puff, fuck spray, champagne, piga sip. Daily tuko here, tuko there, so skia. Daily andaka dis, andaka dat, that's weird. Everybody be a Latina, come take a position. Make sure you don't fear that. Drop, drop, broke your back, miss a one, two. Awoo, kanyanga, dance ya waku. Dance ya kudonjo, ndo dance ya maju. Drop down, kanyanga, clacks is my shoes. Dance ya madondi, yo dance ya magoos. Kanyanga, dance ya waku. Dance ya kudonjo, ndo dance ya maju. Drop down, kanyanga, clacks is my shoes. Dance ya madondi, yo dance ya magoos. Hadi Rolex kwa jango, shingo na chafua na masilva ma diamond. Niko na msupa, anaitwa Anyango. Ni memba ya Rosa, juweneza muandu. Hello, hero niko wera. Pepeta e beat kama na kama gera. Mimi ni warrior bana bana leta pressure. Eka bahali yake na dai uko na besa. Biz bila pressure, do it, walai joni fun. Daily tuko njing zinashika tuma jan. Goons kwa ba, nikuwa katuma blunt. Rules kwa dance, make sure unakibans. Everybody be a Latina, come take a position. Make sure you don't fear that. Drop, drop, broke your back, miss a one. Awoo, kanyanga, dance ya waku. Dance ya kudonjo, ndo dance ya maju. Drop down, kanyanga, clacks is my shoes. Dance ya madondi, yo dance ya magoos. Kanyanga, dance ya waku. Dance ya kudonjo, ndo dance ya maju. Drop down, kanyanga, clacks is my shoes. Dance ya madondi.